Blog Talk Radio.
Icho cyubahiro cyawe
nakamani ku mutima gusa
ubuze kitari cyinshi
nakamani ku mutima gusa
kizashira ubuhangare
nakamani ku mutima gusa
yewe icyo cyubahiro urata
nakamani ku mutima gusa iki gitangaza bose bagutinye numara kuva mu mwuka
uzasanga uwo waracumujwe n'akamanyu k'umutima. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndagira ngo mbasuhuze, mbaramutse muri iki gihe turimo turangiza umwaka tugatangira umwaka mushya. Ndagira ngo rero mbifurize umwaka mushya. Nitabitagwiza muri kumwe muri iki kiganiro ubumuntu mu bantu, ese muvandimwe, ntabwo wasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima? Muri iki kiganiro kuri iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2021, ndagira ngo mbabwire ko ndi kumwe n'umushyitsi, ariko ntabwo akiri umushyitsi, ni umuvandimwe duhora dukorana ikiganiro. Tumaze gukorana ibiganiro bitari bikeya, ndetse ubanza iki ngiki ari icya gatatu tugiye gukorana. Reka mwakire anabibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Muvandimwe, uranyumva?
Ndakumva neza.
Karibu kuri Radio.
Yego, murakoze.
Yego, wakwibwira Abanyarwanda hanyuma ukanadusengera tugatangira ikiganiro cyacu.
Yego, ntabwo ndi umushyitsi cyane kuri Radio Iteme nk'uko wari umaze kubivuga. Nitwa Mbazimana Evariste, nk'uko n'ubundi dusanzwe tuganira. Mbere na mbere ndabanza suhuze abantu turi kumwe ku murongo bakurikira iki kiganiro n'abandi bose bari buze kugikurikira, kandi mbifuriza amahoro ava ku Mana. Reka tubanze duce bugufi mu mitima yacu, iragize Imana kugira ngo dukomeze ikiganiro. Uwiteka Mana ihoraho, muri mwisi n'ijuru, ndagushimye kubona n'imbabazi ugira, ndagushimye kubw'ineza n'urukundo rwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kuturinda no kutuba hafi, tugushimiye ko tugejeje magingo ya duhumeka umwuka w'ubuzima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana y'amahoro, ukamye aha ngaha, tugusaba kugira ngo utugirire neza, ubanze utubabarire aho twakiraniwe hose, aho twakoze ibidakwiye n'ibidashima, turakwinginze kugira ngo utubabarire kubw'urukundo n'imbabazi ugira. maze utugire neza uduha umugisha n'amahirwe ziwe mu ijuru urebe ibidukwiye bari byo utugenera ku bw'urukundo n'imbabazi zawe turagusaba nk'abana b'abantu kandi nawe udusubiza nk'imana ishobora byose kandi ifite bose mu biganza byayo mure mu isi n'ijuru wigaragaze buri wese muhiga imukwiye uhumurize imbabare ipfubye n'abapfakazi bashonje n'abandi bose badafite epfo na ruguru urengere igihugu cyacu cy'u Rwanda urebe ibibazo kirimo kandi kimazemo igihe si n'ibibazo gusa ahubwo hari n'ubwicanyi ndengakamere ni ukuri Uwiteka Mana ihoraho wowe ufite iherezo mu biganza byawe ku mabi n'amahano abera muri kiriya gihugu turakwinginze kugira ngo ukore igikwiriye ugire neza kandi ubane natwe ntituri bukubwire byinshi kuko umenya byose ntitutabumbura iminwa ubuzi neza ibyo dukeneye n'ibyo dukwiye ngaho tugire neza kandi ubane natwe ariko ntibibe uko twebwe dushaka ubwo bibe uko ugushaka kwawe kugushaka ibyo byose tubisabye Imana Data twizeye mu izina rya Yesu amena
amena amen. Urakoze cyane muvandimwe bakunzi baraditeme namwe bakunzi rero b'ikiganiro ubumuntu mu bantu nitabitagwiza muri kumwe muri aka kanya kuri itariki ya 19 z'ukwa 12 2021 muvandimwe tujye kuganira ni Evariste Twambazimana nkuko nabivuze ntabwo ari umushyitsi muri aka kanya ntabwo mbatindira ndagira ngo kwinjire mu kiganiro nyirizina cyatuzinduye ariko wowe unyumva muri aka kanya n'uzanyumva ikindi gihe nizere ko utazaba uri mu bantu bazaba baracumujwe n'akamanyu ku mutima ndabyize Evariste muvandimwe warantelefonye urambwira uti hari amakuru mfite ni numva aniga nashaka gukomeza kubika nifuza kubwira abanyarwanda kubyerekeranye n'uyu muntu witwa Alfred Gasana uherutse gutorerwa cyangwa se baherutse kugira umukuru wa ministeri ishinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda none Evariste ntagutindiye ndagira ngo nguhe ijambo uyu muntu ni muntu ki nk'uko watubwiye uti mfite amakuru ntakwihanganira kandi reka ngushime ibyo iki kiganiro nk'uko cyitwa ubumuntu nibyo nabyo ni ubumuntu uko ni ukugira ubumuntu kumenya ikintu kitari cyiza ku bantu muri rusange ukavuga uti reka mbaburire uti reka mbabwire umuntu wese abimenye ibyo ni ukuba ufite ubumuntu muri wowe reka ibyo bintu mbanze ndigushimye Evariste ijambo ni ryawe
yego urakoze cyane ku bw'aka kanya ndetse no kubushimiye nibyo koko nk'uko wari ubivuze ubumuntu buza muri fagite nyinshi cyane ntabwo bugarukira mu kintu kimwe gusa ndetse kwamagana ikibi cyangwa guharanira amahoro nibwo bumuntu buruta ubundi bwose murakoze cyane rero ndagira ngo uyu munsi tuganire ku mugabo bita Alfred Gasana nibyo koko nk'uko wari ubivuze hari amakuru menshi cyane mufiteho atari makeya kandi si amakuru meza ni amakuru mabi ni nayo mpamvu nifuje yuko twakorana ikiganiro nubwo twabaye nk'abatindaho buke bitewe n'uburwayi ariko nta kibazo ndashima Imana yuko aka kanya bikunze abasaba umuntu wese uri bucyunze kumva iki kiganiro neza ntagicemo aze gukurikirana amateka y'uramwicanyi Gasana Alfred njye sininya kubivuga kuko niko ari nicyo kimuranga aze kubyumva neza ndetse asangize n'abandi aya makuru kugira ngo babashe kumumenya buryo kibiye wakimenye ko ari ikibubasha no kukirinda bigashoboka unyura mu nzira azi kwinyerera abasha kugira uko ayitwaramo uyu Alfred rero Gasana ni muntu ki akeshi uvuze ijambo cyangwa amazina Alfred Gasana abantu batari bakeya cyane cyane bahara mu bice bya Gitarama na Ngororo ndetse n'igice kimwe cya Ruhengeri ngo kuri bo bizikuzimu bizura umugara. Uyu Gasana yavutse ahagana mu 1970 ariko umwaka nyirizina kubona abazi amateka cyane bawushidikanyaho nta mwaka nyirizina navuga ufatika ariko yavutse ahagana muri uwo mwaka w'1970 avukira mu cyahoze ari segiteri Gasovu komini ya Nyakabanda perefegitura ya Gitarama ubu ni mu murenge wa Rugenda bari hafi cyane y'umurenge wa Kibango mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mwese murabizi. Akaba yaravukanye n'abandi bana avukira mu rugo ntabwo ari urugo rwari rukomeye cyane ni urugo rukenye cyaruciriritse akeshi binavugwa yuko ngo mama wa Alfred Gasana yakundaga kugira ikibazo cy'uburwayi hari bwo mu mutwe. Amashuri ye abanza Alfred Gasana yayize aho yavukiye I Gasovu ku kigo cy'abagatulika cyari gihari ndetse nayisumbuye yayize mu bice byahiwabo muri Gitarama. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1994 niho shaka kwibanda cyane ndashaka kwibanda ku bikorwa yakoze ntabwo ndi gutinde cyane mu kujya kurondora ibidafite umumaro cyangwa ibidafite icyo bitwungura muri aka kanya. Muri uwo mwaka rero 1994 ubwo murabizi nibwo ingabo za FPR Inkotanyi zafashe uduce twandiza na za Kibango bamwe mu rubyiruko rwari rutuye muri ibyo bice bagiye mu mahugurwa yo kubohoza Ndiza ndetse muri ayo mahugurwa na Rufredi yarimo. Ayo mahugurwa yatangwaga n'ingabo za FARI ziraze zimaze gutsindwa bakoranyije urubyiruko rujyana mu mahugurwa kugira ngo bajye kwitoza ibya gisirikari babashe kubohoza utwo duce. Bagiyeyo amahugurwa barayakora ariko mu bo bayakoranye nta n'umwe bigeze bambika imyenda imyambaro umwambaro wa gisirikari cyangwa ngo ahabwe igaradi. Ahubwo muri iyo minsi mike yakurikiyeho Alfred Gasana yahise ahunga ndetse ahungana n'abasirikari bo mu ngabo za Habyarimana bamukiye icyangugu ku Rusizi rwa mbere abahazi umupaka barawuzi bagera muri Congo ndetse banahunganye n'abandi banyagitarama batari bakeya harimo n'abasore bakoranye imyitozo iyo bari bamaze gukora yo kubohoza Ndiza ndetse bamwe bavuga yuko iyo myitozo ko ntawuzi agace neza akorerwagamo ariko hari n'abavuga ko ngo yakorewe mu kigo yakundaga gukorerwa mu nyubako z'umupadiri w'umuzungu witwaga Buruge. Uyu mupadiri nk'abantu bavuka mu Majyepfo baramuzi cyane ni umupadiri wakoze ibikorwa byiza by'indashyikirwa yari umuntu mwiza cyane wari waragejeje iterambere gishe ku Banyagitarama ariko ntabwo imyitozo nyirizina ariyo yaberaga ahubwo ngo inama zo gutegura iyo myitozo bavugaga ko ngo hari zimwe zahabereye nyine zo kubahamagaza bakangurira kubashyira muri icyo gisirikare. Ubwo rero Abanyagitarama benshi bavuga yuko Gasana ngo mbere yuko ahunga yari yaramaze kwihuza n'Inkotanyi ndetse akaba yari intasi yabo idasanzwe ndetse ngo na mbere ya Jenoside yakoranaga n'Inkotanyi ngo mu kwinjiza imbunda mu duce twa Gitarama kuko bafataga imbunda bakazishyira mu bisandugu by'ibyuma barangiza bakajya kuzihamba bakabeshya ngo n'abapfu bamaraga gutaba ayo masanduka bagashyira imisara ndetse bagateraho n'indabo kugira ngo batazabimenya ariko babaga bahishemo amasasu n'imbunda nyine byari byo guhungabanya umutekano. Ibyo bintu byanatangiye mbere bataraganya gufata Gitarama ndetse hari n'abantu bamwe baje kubifatirwamo hari nk'umugabo bitaga Kosima n'undi bitaga Murenzi bari bamwe mu bantu ngo bahambaga izo mbunda nyine mu buryo bw'intambara FPR baracengeraga bakinjiza ibyo bikoresho. Abo bagabo baje mu makuru mfite nuko ngo baje kwitwa n'ingabo za Habyarimana bakimara kubafatana izo mbunda aho ngaho muri ibyo bice bya Gitarama. Uyu Alfred Rirongo yaragiye arakomeza nyine ajya muri Congo, ariko agenda ari intasi. Ngo yagezeyo akomeza n'ubundi bikorwa by'ingo by'ubutasi byo gutatira inkotanyi, kuko barakoranaga cyane, ndetse yakundaga nyine gukurura amakuru ngo y'abantu bari kumwe aho ngaho, bari bakomeye babaye nk'abakomakomeye cyangwa b'abanyabwenge mu bo bari bahunganye muri Congo, ndetse agasanga n'amakuru yose y'uburyo abasirikari babayeho cyangwa yakoraga n'ubutasi mu basirikari, kuko yari yabegereye cyane. Nyuma yo kurangiza misiyo ye rero muri Congo yaratashye, byitwa ko ngo atashye ku ngufu, ndetse atahana n'ababyeyi be, ko bamwe bajya bavuga ngo ababyeyi be baguye muri Congo, ariko siko bimeze. Ababyeyi be baratahanye, gusa hari abavandimwe be bamwe baguyeyo, ariko ngo ababyeyi be baratahanye, ndetse biranashoboka ko papa we n'uyu munsi yaba akiriho, uwo ntazi neza ni mama w'umubyara. Yaraje amaragahe gato cyane avuye mu ngando, yajyanwe mu ngando nyine z'abantu bari bacyuwe ku ngufu ngo zibasubiza mu buzima busanzwe. Amaragahe gato cyane bamugira burugumesitiri wa komine ya Nyakabanda, hari mu mwaka w'1997, ndetse yanatahanye n'umugore we, ariko umugore we yaje nyuma gatoya. Yagiye yahunze ari umusore, ariko agezeyo aza gushakira y'umugore cyangwa ni gahunda yo kubana nawe niyo yapangiwe hari. Ariko umugore we yaje batari kumwe, amaze gufata kuyobora ira komine, nibwo umugore yaje kumusanga barabana. Ariko umugore ntago yakundaga kugaragara cyane, yabaga ari umuntu wihishe. Byari bigoranye kugira ngo n'abaturanyi be baze kumubonaho cyangwa bamenye ko urwo rugo rurimo umugore, kuko iwe hari harinzwe cyane, ndetse ngo niyo yabaga agiye gupimisha umwana kwa muganga yagendaga arinzwe n'abasirikari batari bakeya ndetse n'imbunda. Yahoraga muri make ari umuntu urimo ubwihisho cyane, ku buryo byari bigoranye kuba wagira amakuru ye umumenyaho cyangwa kuba yagaragara. Amaze kugirwa rero burugumesitiri, nibwo yatangiye kwica yivuye inyuma. Yarabanje afata umugabo witwaga Rufosi, uwo Rufosi yarasanzwe ari umukada kuri komine, amuhindura umukada we bwite, amuha gutegeka segiteri ya Kagogwe. Abo bombi yaba uyu Rufosi ndetse na Gasana bari abantu bamwe, bari abo mu muryango umwe, mu bwoko bumwe, ariko nimvuga ubwoko ntabwo mvuze Abahutu n'Abatutsi, ubwo ni y'amoko Abanyarwanda tugira kumva ngo Abanyiginya cyangwa Abasinga cyangwa Abega, bari bamwe ngo bari abantu ba hafi. Rero yamuhaye gutegeka iyi segiteri ya Kagogwe ari ukugira ngo abashe kumwiyegereza, bafatanye mu bwicanyi. Ubwo rero barakomeje barica cyane, ahandi naho ushaka gutinda ngo bafatanyije kwica nta mikino, nta n'impuhwe na nkeya bagiraga muri ibyo bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi, kuko bicaga abantu umunsi ku wundi, kandi bakabica mu buryo bubabaje cyane bunateye agahinda. Ndetse n'imiryango myinshi uyu Fred Gasana yagiye azimiza burundu, akayirimbura ikibagirana ntihagire umuntu n'umwe urokoka, harimo nk'umuryango w'uwo bitaga Bukeye Viseni wari utuye muri Serire Murambi, muri segiteri ya Kagorwe, komine ya Nyakabanda. Uyu muryango barawuteye barawica bose barabamara, harokokamo akana kamwe gusa, ndetse n'indi n'uyu muryango wonyine gusa. Hari ni myinshi cyane, ariko biragoye yose kuyivuga, ariko ni myinshi. Abanyagitarama barayizi, siwo wonyine, hari n'undi muryango nabo barimbuye burundu wo bitaga Rugozi, ariko Rugozi ryari izina bari baramuhaye ry'akabyiniriro. Amazina ye bwite kuyabona yaboneka, ariko aka kanya ntayo ifite. Uyu Rugozi yarasanzwe ari moniteri ebyiri muri utwo duce twabo, yarashinzwe ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu Rugozi yari atuye muri Serire yajurwe segiteri Kibimba, komine nyine ni Nyakabanda. uyu muryango nawo gasana na rufosi barawuteye barawuzimya kandi sinabo gusa ahubwo hari n'ibindi korwa bibi nyine bagiye bakora byinshi byo kwica abantu imiryango azimiye hari ayo ni myinshi nta wayivuga ngo ayirangize iyo bajyaga kwica abantu hariya bitwazaga ikintu kimwe ngo iyo bumvaga yuko urugo rumwe ngo rurimo umucengezi byaba ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma baragendaga umuryango wose bakawurimbura nta muntu n'umwe urokotse kandi ntago bagendaga ari ku manwa bagendaga nijoro kugira ngo basange baryamye nta ubasha kubacika no kubahunga bagendaga saa sita z'ijoro cyangwa saa saba barangiza bakatwikisha amasasi ndetse n'amagirenade kuko bari bafite n'ibikoresho byinshi ndetse Alphonse yanahoraga agaragara nk'umuntu w'umusirikare ndetse anambaye n'imyenda ya gisirikare yirinda akaba yari umuntu wakundaga kwiyambarira ngo amakabutura abantu benshi banamwitiranyaga ko ari umusirikare ariko nta hantu hagaragara yaba yaragiriye mu gisirikare mu buryo bwemewe nyine n'amategeko uretse uwo mutwe wari washinzwe wo kubohoza ndezo ubwo rero barishe sabo barimburaga bicishaga amasasu gusa ahubwo hari n'abandi bicishaga amafuni kandi bari barabyitoje cyane kuko bakubitaga umuntu ngo ifuni imwe gusa ubwonko bugatarakira nka hariya iya kabiri bayimukubitaga ari nko gushinyagurira umurambo umuntu yamaze gupfa kera saa yanafashe indangamuntu z'abaturage icyo gihe ari meya yari burugumesitiri yaragiye akoresha abaturage b'inama amaze kubakoresha inama abakamarangamuntu bose avuga yuko ushaka gusubirana ibyangombwa bye agomba kujya atanga umucengezi umwe cyangwa agatanga amakuru y'umuntu waba ukorana n'abacengezi cyangwa se agatanga amakuru y'abantu baba bavukamo umuntu w'umucengezi wahunze ubwo abaturage bamaze kwamburwa amarangamuntu yabo bamwe baragiye barabeshyerana bamaze kubeshyerana waba ufite mugenzi wawe wenda ushaka kunyaga cyangwa ufite ikintu mwapfuye ukagenda ukamubeshyera bakamwica gutyo kandi iyo habonekagamo umuntu umwe umuryango wose barawutwikaga nta niyonka yasigaraga uretse uwo Imana yashakaga kwirokorera wenda nko muri iryo joro akaba ataraye muri urwo rugo uwo niwe wabashaga kurokoka si n'ibyo gusa byari no mu gihe kibi yabategeye ahantu habi byari mu gihe umuntu yasohokaga yatarambuka bakamubaza indangamuntu iyo yayiburaga bahitaga bamwica ngo ubwo ni umucengezi abaturage rero bamwe bagiye bagambanira abandi cyangwa bakemera gutanga abandi atari uko nta n'ikintu gihari gifatika bapfa ahubwo bagira ngo birengere babone amarangamuntu yabo nibatambuka nabo bere gupfa babikoraga bagira ngo barengere ubuzima bwabo uretse ko n'uwajyaga kwaka serivisi kuri komine nawe yagombaga kugenda uwakirwaga cyangwa uwafashwaga muri serivisi abaga agiye kwaka yagombaga kuba yaratanze amakuru ku mucengezi bitumye abaturage nyine babeshyerana cyane ni kugira ngo babe abatoni cyangwa bagaragaze isura y'uko batari kumwe n'abacengezi kuko barazaga bakanakubaza ngo amakuru umucengezi wenda watanze n'ayahe cyangwa uruhare rwawe ni ubuhe mu kugarura umutekano muri Gitarama waba uri icyo uvuga bakakwica nubwo bavuga ngo kuba nta kintu batangariza ngo ubwo waba nawe ngo uri umwe n'abacengezi Gasana si ibyo gusa yakoze akiri burugumesitiri wa komine yakoze n'andi mabi menshi yafashe n'ubutaka bw'abaturage arabubambura akajya avugabira abashaka yitwaje ngo ni isaranganye ababicanyi bombi Alphonse na Gasana bakoze amarorerwa utabona uko urondora ndetse banahoraga barinzwe cyane kugeza n'ubwo mu rugo rw'uwo mukonse Alphonse habaga abasirikari bo kumurinda ndetse batari bakeya ndetse nimba ntanibeshye mu 1998 hari abantu batazwi bari bagambiriye kwica Gasana kubera ko babonaga nta yindi nzira y'amahoro bafite uretse ko Gasana yakurwaho icyo gihe baragiye baramugambanira nimba barabacengezi ntago nzi ngo naba ngaba bategura misi yo kujya kumwica ariko bagezeyo baramuhusha bica ahubwo umusore witwaga Gaston bakoranaga ndumva ariwe hari wari umwungirije akoraga nabaho muri komine ariko uyu Gaston wapfuye we yari umuntu mwiza cyane ngo ari umuntu w'umunyamahoro aho ngaho muri Gitarama kandi ari umuntu w'umuhanga cyane udasanzwe ababigendeyemo ababaye igitambo kiwo Gasana ubundi bwicanyi bukomeye Gasana yakoze yabukoreye yabukoranye n'ubundi n'Orufosi mu bwicanyi bwose bakoraga akeshi niwe babaga bari kumwe nta wundi wundi wabaga uri kumwe nawe yabukoranye nyine no mu kadawe Orufosi ni ibitero bagabaga mu cyahoze ari komine za Kibirira na Satiski ndetse n'igice kimwe cya komine Ndusu aha komine Ndusu hari yari muri Ruhengeri naho Isatiski na Kibirira byari muri prefecture ya Gisenyi aho rero naho bagiye bagabayo ibitero simusiga ibitero bimwe babigabaga ku manwa ibindi nijoro ndetse muri ibi bitero bagabye muri Gisenyi babigabaga bafatanyije n'uwari Gera wa banki y'abaturage cyangwa yahoze ari banki pompirere y'u Rwanda hariya muri kara gace kabo uyu Gera amazina ye ntabwo nabashije kuyabona neza ariko aya mazina abantu bose ndi kuvuga bagiye bakorana ubwo bwicanyi uyu munsi wa none n'abantu bagihari bakidegembye ariko mu gihe gitoya nibiba ngombwa amazina yabo nayo azaboneka uyu Gera rero yafatanyije na n'uyu Gasana n'uri Arufosi bagaba ibitero byinshi cyane muri izo komini za Kibirira na Satiski ndetse na Ndusu bakica bagatwikira abantu bagasahura inka ndetse n'amabutike bakabizana muri Gitarama inka zo bafataga inka nziza bakajya kuzirageza mu giturage bakazijyana mu giturage izindi bakazirya izo babonaga ziri ngombwa baraziryaga cyangwa bakazikoresha n'ibindi uko babishakaga aha abantu bari batuye muri turiya duce muri iyo myaka wenda nibo baguha amakuru neza y'ibitero byagiye bibagabwaho bagabweho ibitero byinshi cyane kandi ibyo byose ni Gasana ubwe wabiyoboraga niwe wabijyanaga wabiteraga muri izo komine mbo barakomeje cyane barica nta bishe umubare utabarika muri turiya turere bicaga abantu benshi kuko baragendaga bakajyana n'isoresore zari zaratojwe aho Igitarama bakagenda bayobowe nabo bagabo uko ari batatu Gasana n'uwo Gera wa banki populaire bakajyana n'uwo Arufosi wari umukada barangiza bakagenda bambaye imyenda ya gisirikari kandi bose bari abasiviri bagerayo bagasahura nyine inka bakica bakagira gute bakaburabuza abaturage baguye muri zira komine ni benshi cyane kandi byose bikozwe n'uyu Gasana komeje byarakomeje akomeza gukora ibibi nk'ibyo abaturage barahahamuka ndetse baza gufata uriya konseye Arufosi kuko niwe wari ngo yari umutasi cyane cyangwa yakoranaga bya hafi n'uwo nyine n'uri Gasana abaturage baza guhamuka bahoraga bajyana amaturo kuwo Arufosi kugira ngo ajye kubavuganira cyangwa abarinde gupfa uwo Arufosi ngo uwo yapangaga gupfa nyine yarapfaga n'uwo Gasana apangaga gupfa arapfaga ariko rufite ububasha bukuru ni Gasana uwo Arufosi ari nk'igikoresho cye ariko kuko bari abavandimwe babashaga kuzuzanya Urufosi ngo bamugabiye n'inka 15 bari kwihonga nyine zimwe ngo zibagereze kwa burugumesitiri kugira ngo abaturage bere kwicwa ariko ibyo ntago bigeze biterwa n'urukundo bwari ubwoba no kugira ngo barebe yuko bamara kabiri ariko ntiyanyuzwe n'ibyo ngibyo yabaye maturo bamuhaga ibyo yajyaga gukorera mu bice bya Ngororero ahubwo yarakomeje akajya sahura no muri ibyo bice by'iwabo hariya za Gitarama ndetse rimwe yaje gufatwa afatanwa ibintu yaje yasahuye abaturage yarayoboye bari bari muri segiteri ye bamaze kubimufatana yari yabihishe bimwe muri tuwarete ubwo nibwo abaturage bateye hejuru nyine babonye aho bavugira batera hejuru uyu Alphonse we niho manda ye navuga yabaye nkirangirira yahise akurwa ku bukonseye abaturage bamwe bishimira yuko wenda bahumekamo gake ariko barakomeje baricwa kugeza mu gihe nko muri za bibiri nko muri 2002 gutyo niho abantu hari igitaramo ngo babashije gutangira wenda guhumeka kwica bisa nk'ibigabanukamo gakeya kandi nubwo igitaramo bayikoreragamo ubwo bwicanyi bwose nta nubwo wenda babikoraga bitwaje yuko ari agace kaba karaguyemo umubare munini w'abantu muri jenoside kubera yuko nk'abatutsi bari batuye hariya muri biriya bice bya gitarama abenshi bari barihungiye muri 59 ndetse n'abasigaye bari bagiye bihutuza bafata amarangamuntu y'abahutu kugira ngo batekane ibyo ayo mateka ndumva benshi bayazi cyane cyane nkana bavuka muri turiya duce ndetse munazi yuko harimo n'ura mugabo bitaga Karamira Eduard wakatiwe urwo gupfa ujya nawe nubwo yakatiwe cyangwa yaba yarakoze jenoside yarisha abantu ariko burango nawe yari umututsi wari warihutuje nyine yihindura umuhutu ariko yarasanzwe ari umututsi. Ubwo rero muri makeya ndashaka kugira ngo tuganire cyangwa tuvuge kuri ibi bintu maze kuvuga by'ubu bwicanyi bw'uyu Gasana Alfred. Yakoze ibintu bibi cyane kandi biteye agahinda uyu munsi wa none bikaba ari ibintu bibabaje kugira ngo abashe kuba yayobora minisiteri nk'iri uretse ko nayo n'ubundi iriya minisiteri ijyanye n'uwo ari we cyane ibikorwa akora amateka ye ni maremare cyane mvuze mu ncamake bimwe mu byo yaba yaragiye akora by'ubwicanyi cyangwa by'ibikorwa ndengakamere ubwo nimba wenda munyumva waba afite nk'ikibazo cyangwa aho yumva twasa nk'abatsindaho cyane mwambwira akaba ariho dusa nk'abagaruka ntabwo ndarangiza urugendo rwe si ibyo gusa kuko yakoze n'ubundi bwicanyi bwishi nari nibanze cyane ku bwicanyi yakoze igihe yari burugumesitiri wa Nyakabanda.
Ese Evariste nizere kunyumva uyu Alphonse aracyariho uriya wari konseye
Alphonse ariho nimba napfuye vuba cyane Alphonse aracyariho nuwo wari jera nuwo wari jera wa banke ya ego
baracyariho uyu nawe uzadushakira izina kuko ibi ni ibintu aba ni abantu bazakurikiranwa ntabwo ari kera ubu excuse me ibi ntabwo bizagenda ubusa ntabwo bishoboka aba bantu bakoze ibi bintu bose hari igihe kizagera babibazwe uyu Jera dukeneye kuzamenya izina rye n'abandi none ikibazo jyewe mfite hari ahantu wavuze ngo baje kugeraho muri 98 oya cyangwa ni muri ibyo bihe bazutse umwaka igihe ngo bagiye kwica muri Gisenyi Kibirira Satinsi na Kibirira aho ni muri Gisenyi na Ruhengeri aha ngaha yarakiri burugumestre muri Gitarama right yes
ego nibyo 98 niho ahubwo bashatse kumwica ntibamufatisha bica uwo bakoranaga Gastoni naho ibi bitero byo yagabaga yabigabye n'ubundi muri iyo myaka 98 99 niho yagabye ibi bitero byose abigaba muri zira komine za Ndusu Kibirira ndetse na Satiski yarakiri burugumesitiri ariko yarakomeje n'ubundi yarakomeje bimwe ari gagendaga izuba riva yagendaga kumanwa yagendaga kumanwa
ko yari burugumesitiri Gitarama yageze za Gisenyi na Ruhengeri gute bamwohereje yo yaragiye ku kazi bamuha mitasiyo bati wowe bawimutse genda uje kwica abagitarama turabona bagejeje aho twifuza genda ukomereze Gisenyi na Ruhengeri.
Yego urakoze. Mbo nabwo yagiye kwica muri zira komine cyangwa gusahurayo ahayobora. Icyo giye yarakiri muri gitarama ari hayobora. None ubo bagendaga nabivuze bo bagendaga bambaye imyenda ya gisirikari bo bakagenda nk'abantu bagiye mu kugarura y'umutekano kuko murabizi biriya bice havugwaga yuko ngo ari ibice birimo abacengezi cyangwa birimo interahamwe bo bagendaga nk'abagiye muri operasiyo zo gufata abacengezi noneho bagerayo bagasahura amabutike bagasahura inka abantu bamwe bakanabatwikira bitwaje ngo izo ngo zirimo abacengezi ni muri ubwo buryo ibyo bikorwa bibi bagiye babikora bamaraga gukora icyo gikorwa bagahita bongera bagahindukira bakagaruka aho iwabo muri Gitarama ndetse bimwe babikoraga bitwikiriye ijoro nk'inka bazishoreraga nijoro ntago bazijyanaga ku manwa habaye hari nk'umuntu twumva wo muri biriya bice nawe yabikubwira yakubwira ko ibyo bintu byabaye izuba riva kandi byakorwaga n'abanyagitarama ahubwo abenshi ntago wenda bagiye basobanukirwa umuntu wabikoze ariko nuwo ngo nuriye agasana
waruvuze uti ubwicanyi ntabwo ari ubwo gusa uretse ko nibyo tubwiye biteye ubwoba yeye uyu muntu agiye kuba ari uyobora ministeri y'umuteka ariko ibi bintu abantu badukurikiye baba babyumva uyu mwicanyi w'indengakamere wamaze abanyarwanda niwe ngo ushinzwe noneho umutekano w'abanyarwanda ibi bintu mubitindeho ni muduhe ibitekerezo haba ari kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp umuntu wifuza kugira icyo abaza umuvandimwe ni mubaze ibibazo Evariste wakomeza
nuko ngo yarishe yica kurusha bamutumye kwica ngo yabakoreye n'ibyo batakwikorera rwose pe yarimbuye abantu uyu gasana yari umuhutu suvuga ngo nuko wenda yari umututsi niwe wiyiciye bene wabo niko nabyita ariko ngo yishe abantu n'inkotanyi ubwabo zitashoboraga kwica ndetse baragenda bamugira umutoni cyane na bibiri rimwe muzi yuko mu Rwanda habaye gahunda yo gukuraho amakomine bakiraho uturere ko ntago twamaze igihe twamaze nimba bari bagize uturere ijana nimba ari ijana na mirongo ingahe ntabwo nibuka neza uturere icyo gihe ariko barakomeje n'ubundi bamushyiraho nta wundi bari kubona wari kubakorera nk'ibyo yabakoreye bamuhaye kuyobora n'ubundi akarere kandi za kari gakubiyemo komini noneho zigera nko muri eshatu araziyobora izo komine yari yitwaga Nyabikenye na Buringa ndetse hamwe ni ya Nyakabanda yaraziyoboye 2003 nibwo habaye mu gihe cy'amatora yiyamamaje ari nk'umukandida wa FPR ariko ajya kwiyamamariza Higasovu yarahageze arababwira niho yagiye kwiyamamariza Higasovu ni naho yavukaga
aho ni mu ye prefecture ubwo muri Gisenyi
oya Higasovu naho ngaho igitarama havuka muri Nyakabanda
ni muri Gitarama okay
ni muri Gitarama aho rero agezeyo yari yamamaje ahubwo ngo muzatunguye abaturage baho ngo batunguwe no kubona ababwira ngo bamutora cyangwa batamutora ngo yamaze kuba umudepite ngo amajwi yabo ntacyo abamariye ngo nibashaka bamutore cyangwa babireke ibyo yabivuze kuko arazi neza ko nta muntu wawe ushobora kumuha ijwi kuko yari yarabishe cyangwa yarabazengereje bose bari babizi ariko iryo jambo yararivuze ndetse bamwe ngo barivumbuye bavuga ngo ubundi se ngo abaje kwigwa tubwira iki nimba ziko yatewe ubundi aza kwigwa ahagarara imbere yacu mu biki bamwe baritotombye ndetse no mu kintu ngo cyatunguraga abanyagitarama ni ibintu yabakoreye n'uburyo bari bamuzi ngo ntabwo bari bazi ko umuntu wabo ashaka kubakorera ibintu nk'ibyabakoreye byarabatunguye cyane ngo bibaza abadayimoni bamuteye birabayobera bibaza uwo ari we rwose umva ngo ni ibintu batabonaga uburyo basobanura n'uyu munsi nta bisobanuro bifite ni ibintu byabarenze cyane ubwo rero ubwicanyi bwa nyine bwatumye agirwa umutoni mu nkotanyi sinzi ngiye kuvuga inkotanyi mvuga ko ari umutwe w'iterabwoba kuko nta leta ikora nk'uko bakora nta leta igenda ngo izengereza abaturage nk'uko babigenza umuntu aribyo umwana yabyaye cyangwa aribyo we yakagombye kurinda n'ibintu bidashoboka rero kubera ubwicanyi yagiye akora ndengakamere bamugiriye icyizere bamukomezamo uretse ko nidukomeza gato turaza kubona ko n'ubundi inzego zose aba arimo nta rundi rwego bamushyiramo cyangwa nta wundi mwanya bamuha utagendanye no kuba yakwica kereka wenda icyo gihe bari bamugiriye impuhwe hari ngo aruhuke bamushyize mu nteko ishinga amategeko niho ntazi ngo naho yaricaga ariko kuko ari umugambanyi ushobora gusanga naho yari arimo yibereye muri bwa butasi bwe bwo kugambanira abantu no kubica
umwicanyi ntaruhuka buriya naho yaricaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi rero reka nkwibutse ko yari ku kazi bari bamutegereje kujya kwica nyine urumva arakora akazi keza ararenza niyo mpamvu icyo kizere cyakomeje kuba noneho kirazamuka kuko yakoraga ibyo yategetswe noneho we yiyongereraho nake kugira ngo abe umutoni birenze nuko uriya mutwe w'iterabwoba ukora ntabwo umuntu yagenda ngo yice gutya atabitegetswe n'abariya bamuyobora abo bakagama bo n'abandi nkawe komeza na ako gakomantere nagira ngo nongereho gusa
yego nibyo bamuhaye butamwa yongereraho nagenda niko nabyita ariko abantu nkabara ntago sinzi akenshi umuntu nkurayo umutekerejo cyane nyine bijya binjyana kure yakoze ibintu bibi byinshi tubona ko 2011 hari nimba ntibeshye nibwo ngo bamugize mu nama yari yahuje uriya mutwe w'iterabwoba ngo ni FPR baricaye ngo bamugira ushinzwe kuyobora ikigo kiriya kigo cya NICC ariko n'ubundi rura rwego NICC rurebye n'ubundi usanga ari urwego narwo rukora ibikorwa by'iterabwoba ni nk'ikigo gishinzwe kubuza amahoro abanyarwanda ndetse no kubashimuta NICC urebye akenshi usanga n'ubundi kiriya kigo aricyo gishimuta abaturage kuko ntabwo kiriya kigo cyakabaye gikorera imbere mu gihugu kinabayeho cyaba gikorera hanze gitata hanze ntabwo numva uburyo umuturage ubundi atatwa n'igihugu cye nk'uhungabanya umutekano baba bamutataho iki umuturage uri imbere mu gihugu nta butasi nka buriya bwakagombye kumukorwaho ubundi mu bihugu biteye imbere cyangwa bifite demokarasi ubutasi ntabwo bujya bukorwa ku bene gihugu ahubwo ubutasi bukorwa mu buryo bwa bizinesi igihugu gitata ikindi niba igihugu hari uruganda cyangwa akantu gashyashya cyavumbuye ikindi kikagenda kigatata kikabyigana kikabikora wenda niyo wajya gutatira umutekano ujya gutata abari hanze y'igihugu ntabwo umuntu ajya gutata umuturage w'umuhinzi wibereye aho ngaho ubundi ubu mutatamo iki kiriya nacyo ni urwego rushinzwe kwica abanyarwanda nta wundi mumaro rumaze na mutoya yangeye njya mbona uretse kwica abanyarwanda ndetse ahangaha nayoboye NICC naho hari abantu nzi ashobora kuba yaragiye yica ni benshi uretse ko aka kanya amazina yabo wenda guhita uyabona biba bigoye hari nk'umugabo umwe nzi umupadiri witwaga Nambajimana Evariste urumva yarapfuye mu kwezi kwa kabiri muri 2014 uyu padiri Nambajimana Evariste yakoreraga icyangugu aza kwicirwa muri Nyungwe niho baje kumusanga basanze umurambo we wegamiye mu modoka ndetse n'ifunguzo n'ibindi byari biri mu modoka byose birimo ariko bivuga yuko n'ubundi yishwe n'ubwo rwego ndetse we banamuhoye amafaranga ahari ngo ashobora kuba yari yaragurije inkotanyi noneho bakabona batarayamwishyura ahubwo bagahitamo kumwica nawe gusa muri icyo gihe uyu nuza kimaze kuyandumva nimba ntibeshye ajya andere gusereka akarwa we sibwo yapfuye muri iriya myaka muri za 2010 gutyo hafi aho ngaho
birashoboka
saba gusa rero ageze kuri ubwo rwego nibwo mu Rwanda yego nundi abantu bari basanzwe bapfa ariko nk'ikintu cyo gushimuta cyane icyo gihe niho cyabaye nk'igikazi umurego cyarazamutse cyane abantu batangira kujya buri gurengera mu buryo budasanzwe mugenda mbere byarabaga ariko bitari cyane ariko nko guhera 2011 none abantu batangiye gushimutwa mu buryo burenze ndetse hatangira no kongera kugaragara imirambo hirya no hino ahantu hagiye hatandukanye hari abanyarwanda twagiye tuganira bagiye bambwira uburyo bagiye babura abantu bashimutiwe abantu ariko abenshi n'ubundi bambwiye yuko bagiye babura abantu guhera nka 2009 guhera 2009 nibwo ngo babuze abantu benshi cyane bikaza umurego muri icyo gihe rero ubona ko kiriya kigo n'ubundi bakimuhaye kugira ngo akomeze bya bikorwa bye yari azobereyemo cyafitemo uburambe byo kwica no gushimuta kuko niyo gahunda cyangwa niyo nzira igihugu cyari cyongeye kwinjiramo cyari gishatse kugiramo imbaraga ziruta icyo izo cyari gifite muri icyo gikorwa kibi nuko yarakomeje si ibyo gusa ari benshi yagiye ashimuta muri kiriya gihe muzanarebe mu bantu bagiye bashimutwa uzasanga abeshi hari bamwe batangiye gushimuta muri 2009 muri kiriya gihe bakaregeye bahungaga nibwo ibintu byari byongeye kuba bibi cyane ababa bakurikira neza ndumva ibyo baba babizi nta gitunguranye rero nta gitunguranye kubona umuntu nko bamufata uyu munsi wa none cyangwa bamuhaye kuyobora ministeri y'umutekano ngira ministeri ntabwo njya nyimenya sinzi uwaba yumva no mumaro imaze wenda yazatubwira
mumaro imaze no kujya kwica abanyarwanda kindi se ni iki
mva binarenze ibyo hari kuko nuwa ngo ministeri yariyo yose ministeri ugera mu murenge ukavuga ngo iyi ministeri ikora muri ubu buryo ugasa muturage ndo mu murenge arayisobanukiwe ariko nka ministeri y'umutekano ntabwo ugeze no mu rwego rw'intara ntushobora kubona ubugikora nta wuzi ubugikora kuko ubundi inzego zishinzwe umutekano tugira MINADEF ministeri y'ingabo ubundi njye ndubara ko ari rwo rwego wakagombye kuba rushinzwe umutekano tukagira polisi nayo akenshi ikunda kuba ikorera muri MINIJUST muri ministeri y'ubutabera tukagira MINAROKE ndumva ngo izo nzego izo ministeri uko ari eshatu ubundi nizo ministeri zakarebye umutekano w'igihugu ariko kumva ngo barafata indi ministeri kujya umutekano ni ministeri utazajya mu murenge umenye ngo ikora gutya cyangwa ihagarariwe n'uyu nujya mu karere nturi bubimenye yewe no mu rwego rw'intara iyo ministeri ntijya igaragara ahubwo niyo ihindukira ikazi igakoresha igakorera muri polisi iragenda igakorera muri iyo ministeri ariko njye mbona ni nk'uburyo bwo kujijisha abanyarwanda kugira ngo batazagira urwego babaza ibyaha cyangwa amabi bakorera abanyarwanda mbona ni nk'uburyo bwijijisha kuko butewe uburyo bwijijisha n'ibyo minisiteri y'umutekano ihari bakayubatse guhera mu mudugudu ikazamuka cyangwa guhera mu murenge ikazamuka ikagera nyine muri minisiteri ariko minisiteri zitwa ngo ni minisiteri ariko wajya mu murenge ugashaka ikorera ukahabura seri ntijya igaragara ibaho gutyo gusa ikaba ikuriwe n'uwo muntu umwe ariko arahindukira njye mbona ko mu buryo bwo kujijisha bo bahindukira bagakorera muri polisi aribo bigo bashimuta abantu abandi bicwa noneho bagashyira abantu mu rujijo ntibamenye urwego runaka bashobora kubaza ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'iterabwoba cyangwa byo guhungabanya umutekano biba bihari kuko iyo minisiteri iba ihari aka kanya twakagiye tukayibaza impamvu abantu bashimutwa kandi iyo minisiteri ihari ni iy'umutekano w'abaturage none abantu baricwa abantu baramburwa ibyabo abantu babujijwe epfo na ruguru warangiza ukabwira abantu ngo hari minisiteri y'umutekano iyo minisiteri ubundi imaze iki nta kintu na gitigi garagariramo wavuga ngo iminisiteri irahari irakora ahubwo mbona ari nk'uburyo bwo
gutekinika ni gutekinika ubivuze neza ni nayo ikoreraho ngaho inyuma nyine kugira ngo bice abo bantu bashimute abantu baburirwa irengero ngo ahangwira ngo ni umutekano irabaha umutekano uwuhese kandi abanyarwanda bashize
oya ntawo nta munyarwanda n'uyu umwe wagenda ngo mubaze akubwije ukura kwe ku mutima we nta bundi bwoba ntacyo atinye nta munyarwanda n'uyu umwe wapfa kubona wakubwira yuko atekanye na bariya bigize bahitanye cyangwa bigeze ngo barazishyigikiye nabo ni ukuvuga ku munwa gucyo guza kubera utwo babashukisha twuduhenda abana twudufaranga n'ibiki ariko nabo ubwabo rwose ugiye ukamubwira ni icara utuze uhumeke ubanze wumve ko uri umuntu ufite ubwenge warangiza ukamubaza ngo mbwira urumva utekanye yakubwira ko nta mutekano na muke yafite bose barahahamutse ubwoba bwarabishe baraburabujwe nta utariciwe mu Rwanda birababaje kumva igihugu cyose ushobora kugenda ugafata igihugu cyose ukabaza bakakubwira ngo nta mujyango n'umwe utarapfushije umuntu ni ibintu biteye agahinda n'ubwoba warangiza ukumva ngo hari izo nzego baba bashyiraho ni ibintu bidafite 12 bidafite icyo bimaze byo kubeshya no gutesha umutwe abantu ibi ni ibintu twakagombye kurandura
Evariste ibaze ndebera nk'ubu igihe nabyita gute u Rwanda muri ibi bihe rurimo bisa naho igihugu kiri nko mu ntambara niko nabyita ariko bakaba batinyutse bagafata umuntu nk'uyu ndagira ngo nisobanure ukuntu navuze nti abo bakuru abo bayobozi barimo perezida w'igihugu nibo baba batumye cyangwa se baba bashyigikiye ibyo bikorwa by'ubwicanyi bibera mu gihugu kuko uyu muntu ubwicanyi yakoze yakomeje guhembwa nk'uko wabimbwiye yisha abanyarwanda arabamara arica hariya muri prefecture yabo Gitarama ava yajya kwica Gisenyi ava yajya kwica Ruhengeri avayo barakomeza baramuhemba bati nuko amashyi rwose wowe uzi kwica ukwiriye kuzamurwa mu ntera none reba aho bamushyize muri aka kanya cyane cyane muri iki gihe igihugu muri iki gihe u Rwanda ruri mu bihe bimeze nka wari intambara ntabwo twatinya kubivuga ibiriho biba hariya mu karere twese turimo turabibona ariko umbwire ukuntu batinyuka uyu muntu w'umwicanyi wamaze abanyarwanda uretse ko ari bakorera akaba ari we bashyira ahantu nkango umutekano ngo kurinda umutekano w'abanyarwanda ibi ngibi urabona atari nk'agashinyaguro mu gushinyagurira abantu
ibi nta kintu gitunguranye cyane kirimo kuko akeshi ubutegetsi bw'igitugu cy'ingoma z'igitugu niko zikora zirangwa no kwica no kumena amaraso ndetse zinabikora zumva ko ari byo bintu byonyine bishobora kuzikomeza cyangwa kuzirambisha ku ntebe njya nkunda kwiga amateka cyane nayizeho nubwo ndatari cyane njya fata ingero ku bami bagiye bayobora cyane nk'ubufaransa hari umwami neza wasaga na wakoraga nk'uko inkotanyi zikora uretse ko ni benshi cyane harimo witwa Ludovico wa 16 hakabamo witwa Charles wa 10 ni benshi umugabo umwe wa Charles wa 10 niwe wavuze ngo aho kugira ngo ayobore agendeye ku itegeko nshinga y'igihugu ngo yakwemera akajya kwitemera imbaho mu ishyamba kubaza imbaho icyo giwe mwuga mu Bufaransa niwo mwuga wari usuzuguritse cyane muri icyo gihe cyabo ni mu 1970 na 80 na niho uwo Charles wa 10 yategekaga yaravuze ngo byarutwa naho ajye kwitemera imbaho ngo kujya ayobora akoresheje itegeko nshinga ntago rero ngibyo byantunguye kuvuga ngo mu gihugu gufata umuntu w'umwicanyi nkuri bakamuha uriya mwanya rwose ahwanye nabyo ahwanye n'abakorera nibyo bifuza niyo nzira yabo ndibuka neza hari ijambo niyumviye rya Perezida Kagame 2023 nawe yaragiye aravuga ngo sinzi mwese ndumva mwaba mwaranabyumvishe yaravuze ngo nibatamutora ngo azisubirira kuba mu rugano ubundi umuntu ushaka kubumbatira demokarasi cyangwa ushaka amahoro mu gihugu ntabwo ashobora kugenda avuge ngo nimutanora ndasubira kuba mu rugano ubwo aha bagaragaje neza yuko abagaragaje umunyagitugu bwe yerekana yuko demokarasi nta yashaka nta niyo yifuza mu gihugu cye ahubwo we abashaka kugira gute kwishyira ku ngoma bubi n'ubwiza yaba ku neza cyangwa ku nabi murazi neza cyane urugano ibintu rwakoreye abanyarwanda urugano rwicishije abantu inkutanyi ziri mu rugano amaraso yamenekaga ari menshi cyane noneho warangiza ukabwira abaturage bakiri no mu nzira cyuho bataranatuza batarahumeka bakicirwa abantu ukababwira ngo mwantora nta mutanora ukababwira ngo uko nemere demokarasi nakwemera gusubira mu ishyamba nkongera nkarwana paka nashaka nkamara abantu icyo ni ikintu kiba cyumvikana cyangwa kigaragaza neza abantu abaribo n'intego bafite ntabwo biriya rero Gasana yakoze ku nkotanyi ntabwo ari ikintu kiba ahubwo niwe munyabigwi inkotanyi zitunze niwe muntu w'intwari n'undi bashaka wese n'ukora nkawe sinzi njye nibaza bikanyobera nta gisubizo njya mbona ku nyungu bakura mu kwica abantu icyo kintu cyaranyobeye nibaza inyungu bagikuramo bikanye nkaziburana nkaburana nkeye gufata abantu ukabica ari wakagombye kuyobora ari wo warwanye ubeshya ngo niba uri kurwanirira uretse ko byari n'ikinyoma nta n'uwe yajyaga kubohoza kuko nta n'uwari uboshywe wenda ubundi bajye babeshya yuko barwaniriye uburenganzira bwabo wenda ko basubizwa mu gihugu nimba bari babuje kugisubiramo ariko ntibakitwe ngo baje kubohoza abanyarwanda kuko nta n'umunyarwanda wari uboshywe muri icyo gihe ibibazo wenda ntibyaburaga ntihari habuze abatari batekanye ariko ntabwo byari bigeze kuri uru rwego ku buryo bajya kubeshya ngo bari baje kubohoza abanyarwanda ari abo kubohoza uyu munsi wa none niho twakagombye gufata imbunda tukagenda tukarubohoza kuko noneho ruraboshye kandi niyo urebye ubona nta n'andi mahitamo nta n'indi nzira n'imwe ihari yo kuba kwagera ku mahoro mu Rwanda nta muntu uzajya kwiyamamaza binyuze muri demokarasi ngo atorwe nta muntu uzajya ari yavuge ngo mukosore ibi bamwumve cyangwa babikosore bazakwica n'ubwo bazakwica n'ujya kwiyamamaza ntibazakwemerera murabizi cyane abantu bagiye bafungwa bashaka kwiyamamaza murabazi ndetse hari nabo bagiye babuza no kwinjira mu gihugu ngo batajya kwiyamamaza muzi ko nka 2017 uriya Padiri Thomas bavugaga ngo bamwangiye kwinjira mu gihugu ibaze umuntu yimwa uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu cyangwa ajye kwiyamamaza ubona rero uyu munsi none niho u Rwanda ruboshye naho biriya byari siyasa cyangwa byari inzira yo kugira ngo bigerere ku butegetsi nta kindi wabona barwaniraga muri kiriya gihe rero ni ibintu bisanzwe gufata bicanyi nka bariya bagakoresha abandi bicanyi nibo bakeneye nta nubwo bajya gukoresha umuntu muzima buri n'abageze muri muzima we wabanukira cyangwa ukababangamira ntago banakwemera bemeye gukora nkabo ntago bakwemerera
reka iyo udakoze nkabo barakwica nyine amaraso ni umwicanyi iyo wishe benshi ni we ntwari muri bo niwe ugomba kugororerwa ni nk'uko kwa Gasana nyine turi kuvuga kuba uri umwicanyi nibwo butwari kuri iriya leta ya Kagame kuri iriya leta y'inkotanyi kugira ngo ube umutwari ukazahabwa n'igikombe cyangwa bakamuha n'igikombe ni uko ugomba kuba uri umwicanyi urusha abandi bicanyi bose ariko reka mbibutse mwebwe mwabicanyi mwe guhera kuri perezida wanyu kugeza kuri uyu Gasana Emmanuel n'abandi nkabo amine pana Gasana Emmanuel Alfredi n'uwo Gasana Emmanuel nawe ngo n'undi mwicanyi
nawe n'umwe nabo
nawe n'umwe nabo urumva nabicanyi bose ababicanyi bose rero reka mbabwire ntabwo ari kera bakazasanga baracumujwe nakamanyu ku mutima nk'uko indirimbo yabivuze n'abandi nkabo hari n'abatica ngo bafate utwo dufuni nk'uko bagasana barufredi na barufonsi babikoraga n'abandi bicanyi nkabo bisha abana b'abanyarwanda ku rugamba bakabica bakabakubita udufuni bakabamara hari n'abandi bica bagambana binyirwa ku ma social media bavuga bati yeyeyeye kanaka dore arakora ibi n'abambwe abitwa ba Tom Ndahiro abitwa ba Marie Makire abitwa ba Bamporiki agende bakajya kwigamba ngo Kizito Mihigo yapfuye bakigamba bakivuga imyato bakanezerwa cyane kwishima hejuru y'umwana w'umunyarwanda umaze kwicwa anizwe yicwa urubozo ariko bakajya kuri za social media bakigamba aba bose n'abicanyi abasirikari mwebwe mukomeza guhohotera abanyarwanda urumva mwebwe mwiyemeje kuba abasirikari b'umuntu ntimuba abasirikari b'igihugu ba polisi mwiyemeje gukorera umuntu umwe mudakorera igihugu babohereza Kongo muti turagiye mugiye gukora iki guhungeta ikiremwa muntu ibi ni gukorera umuntu ntabwo ari gukorera igihugu aba bose mwebwe mwese n'abandi umuntu atakwirirwa arondora ntabwo ari kera mukazabona ko mwacumujwe n'akamanyu k'umutsima cy'abantu badukurikiye bakora commentaire reka dusome nke muri zo hari umuvandimwe witwa wiyita YB aravuga ati abanyarwanda ntacyo dupfa dufite ikibazo gikomeye cy'abicanyi bigishe mu muryango nyarwanda kuba umuhutu cyangwa umututsi ntacyo bivuze ikibazo n'abicanyi batwiyitirira nibyo muvandimwe byuvuze ni ukuri ati urugero n'umuryango wa Rwigara warokotse interahamwe hutu none interahamwe tutsi zibageze ku buce none se kuba batutsi bivuze iki bibaha se ubudahangarwa ku interahamwe tutsi never yuvuga ni ukuri akomeje ati yewe nshima Imana ko abanyarwanda tumaze kuyoborwa n'interahamwe tutsi n'interahamwe hutu zose twarazibonye ubu noneho dushobora gushyira ubwenge ku gihe tukamenya icyo dukeneye iyo interahamwe hutu zitsinda intambara ya 94 twari gukomeza kwibeshya ko interahamwe tutsi hari ikirimo ariko ubu nibura tumaze kubona ko bose ari bamwe
cyane umuntu arakoze cyane tumaze ubundi ibintu n'ibintu byakagiye bikoza ubujiji wenda abantu bamwe bashobora kuba bakwibeshya bakumva yuko umututsi ayoboye igihugu cyagenda neza cyangwa abandi bakumva yuko umuhutu ayoboye igihugu cyagenda neza bose tumaze kubona yuko ikibazo ntago ari ubwoko uretse ko n'ubwo bwoko ni ikinyoma n'ubundi bagenda bakatubeshya tuzi ko Imana aremye umuntu umwe ibindi byose ni ibintu abantu bagenda bahimba bashyira nka hariya ariko noneho niyo bwanaba reka tunabwemere ko bamaze kuburema ntabwo u Rwanda rukenewe kuyoborwa n'umuhutu cyangwa umututsi ahubwo u Rwanda rukenewe kuyoborwa n'umunyarwanda ufite indangagaciro za kimuntu uwo niwe muntu u Rwanda rukeneye kugira ngo abe yarushyira ku murongo umuntu rwose arakoze atanze igitekerezo cyiza cyane kuko ibyo bice byombi tumaze kubibona uwumva yuko azajya gushakira mu moko ntahataniye n'izi ngoma mbiza zatwangaje cyangwa zatumariye abantu ntaho yabataniye nazo cyangwa umunyarwanda wese akagombye kwemera yuko umunyarwanda uwo ari we wese ufite ubwenge ufite umutimanama n'urukundo muri we yayobora igihugu kandi kikagenda neza wakomeza nta naringuciye mu ijambo
modoka oya nibyo ntabwo nciye mu ijambo nibyo rwose uyu muvandimwe reka tumushimire cyane ibyo avuga ni ukuri umwicanyi wese ni umwicanyi muri 94 interahamwe zafashe imihoro ya mahiri zirica abatutsi zirongera ziriyongeza zirica bukeye bati ngo abitwa abatutsi bari barahunze baraza bati tuje gucungura abarokotse jenoside barinjira bakomerezaho interahamwe zari zigeze barica kugeza n'uyu munsi baracyica umwicanyi wese ni umwicanyi yaba ari umuhutu yaba ari umututsi rero nk'uko mubivuze sinshaka kwizimba mu magambo no gusubira mu byo mwari muvuze mwese ubu turashaka umunyarwanda ufite ubumuntu turashaka u Rwanda rwacu ruzaba rushingiye kuri politike y'ubumuntu kuko aba bose iyo utinyuka ugafata umuntu ukamwica ukababaza mugenzi wawe nuko nta nubwo ari inyamaswa sinzi icyo nabita abantu bafite umutima nk'uyu turabamaganye ntabwo tubashaka mu Rwanda rwacu ruri imbere turashaka abantu barangwa n'ubumuntu igihugu cyacu kirangwe n'ubumuntu. Murumva mwabicanye mwe. Wowe Gasana Alfred, nawe president w'igihugu Kagame Paul, n'abandi nkamwe mwabicanye mu maza abana b'abanyarwanda. Turabamaganye. Turabaganye. Narabivuze ubushize reka mbisubiremo Evariste, navuze ko dutegereje ko Imana itwoherereza Dawidi wo muri Bibiliya. Niwe uzatuyobora. Niwe dukeneye kuzaza katuyoborera igihugu. Dawidi wahagurutse abantu bakamubwira bati reka 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 wowe ntabwo washobora Goliyati uriya wambaye imbunda imbere n'inyuma hehe hose ku mutwe ku maboko ku gihimba ntabwo wowe udafite intwaro wamushobora ariko rero kuyobora neza gutsinda urugamba ntabwo ari intwari ishyano ryose uba wambaye intwaro nzima nuko ufite Imana muri wowe nuko ufite ubumuntu iyo ufite Imana ufite ubumuntu igihugu cyacu gitegereje Dawidi banyarwanda banyarwanda kazi ndabasaba ngo nimuhaguruke muvugirize induru uyu mwicanyi abandi bicanyi bashyize muri ministeri iyoboye ngo umutekano uwe mutekano aje guhungabanya uretse ko ntanu wari uhari aje guhungabanya umutekano w'abanyarwanda aje kwica kurimbura abana b'abanyarwanda n'ubundi nta mutekano bafite baricwa barashimutwa barafungwa abana b'abanyarwanda bamariwe muri prison nubwo n'urwanda ubwarwa ari prison ariko noneho barabafata muribuka cyuma Hassan nkunda kumutanga urugero ukuntu bamuteye abicanyi akagenda ataka ati baranjyanye bashobora no kunyica ese ubundi tuzi niba kiriho ariko mwebwe mwabicanyi mwe ntabwo ari kera ibyo mwakoze ibyo mugikora n'uyu mwanya imyaka 40 irashize abanyarwanda bicwa nta guhagarara ndetse irarenze ngo aha ngo mwaje kurokora ngo mwaje gutabara kandi muje gukomerezaho interahamwe zari zigeze murakomeza murica abanyarwanda murabamaze none murafata umwicanyi wanyu w'indengakamere rurangiza Alfred Gasana ngo agiye ngo kuyobora ministeri ishinzwe umutekano kandi ari ministeri ishinzwe ubwicanyi iyi ni ministeri ishinzwe ubwicanyi ntabwo ari ministeri ishinzwe umutekano w'abanyarwanda kandi bashize Evariste turimo turagana turarangiza iyi parti ya ibya Gasana Alfred kuko ndifuza gutabariza umuvandimwe wacu uri mu bibazo ariko mbere ko njya kuri iyo parti yo gutabaza ndagira ngo nkubaze niba hari ikindi wakongeraho mbere ko turangiza kandi nakubaza ibya chano yawe inyota y'amahoro nsaba n'abanyarwanda badukurikiye ko nyaboneka mwakurikira uyu muvandimwe yafunguye chano ye yitwa inyota y'amahoro ubwo nawe aragira icyo abibabwiraho mbere ko dutandukana ariko mbere ko ngo ijambo Evariste harundi muvandimwe ukoze utwoherereje aka message wiyita Anonymous Nemeye aho aravuga ati aho uvuze ukuri ubuhutu ubututsi subwoko scientifically duhuje umuco ururimi idini bose babandwaga kimwe nge navumbuye intatutsi nkibabona muri 94 baje batubwira neza bukeye darararara ubwo murumva icyo yashatse kuvuga yakomeje ati madamu Tabita ukuze wabonye he igikenya cyumva uwo Dawidi ni wowe n'abandi batayoborwa ninda ceceka twarabonye amateka azandikwa yose kanongere bisubiremo abo byumvise neza aho ati madame tabite ko ukuze wabonye he igikenya cyumva uwo Dawidi ni wowe nabandi batayoborwa ninda ceceka kwarabonye amatekwa zandikwa yose ijambo ni ryawe Evariste mbere yuko dutandukana urakoze muvandimwe uduhaye ibi bitekerezo imana ibabe imbere n'inyuma Evariste
ego nibyo umuvandimwe uko avuze n'ukuri kera bajyaga batubwira cyangwa si kera mbere ndo umwana ni nyogokuru nawe yajyaga atubwira ngo izacika niyo ntiyumva umuriro rero ntabwo igikenya bwo kijya cyumva nyine gusa tusa nk'abagana ku musozo keshi ingoma z'igitugu cy'ubutegetsi bw'igitugu ubundi uko bukora burwanira kubanza kubaka sisiteme irimo abantu cyangwa y'abantu bahuje ibitekerezo n'ibyiyumviro bibi buriya mu byo ingoma z'igitugu zirwanira ntabwo zirwanira kubanza kubaka igihugu cyangwa kwita ku nyungu z'umuturage ahubwo zibanza kubaka sisiteme kandi muri uko kubaka ya sisiteme nyine zirica kuko iyo utemeye kugendana nabo bahita bakwikiza kuko ikiza ni ukukwica nta kindi bahita bakora rero iyo urebye amateka y'ura Rufredi Gasana uburyo yagiye imyanya yagiye ahabwa yose ni imyanya n'ubundi igendanye no kwica nk'uko nari nabivuze no kuvusha amaraso nta kintu gitunguranye rero kubona n'uyu munsi wa none bamufata ngo bamushyize muri la ministeri nuko abareba cyangwa abareba kure murabona neza yuko n'ubundi Rwanda ruri mu bihe bibi rwiteguye intambara ubwoba bwarabatashye ni nayo mpamvu cyane iyo ntandaro yo kuburabuza umunyarwanda uwo ari we wese babambura ibyabo abandi babica bashimuta abantu batabarika n'ubwoba bafite bwo kugira gute bwo kuba bakwitegura intambara ni muri ubwo buryo rero n'ubundi bamushyize muri la ministeri kugira ngo abashe kuyogoza ibintu cyangwa abashe gukorana wa murava we mu kwica no kwambura abantu ubuzima n'ibyabo ni muri ubwo buryo uyu munsi wa none bamuhaye la ministeri ntabwo ari urukundo ntabwo ari ikintu cyiza bamuhaye iyo kiba cyiza bakamuhaye ministeri igaragara cyangwa ifite ikikora ubona kuko gifitiye inyungu umuturage ariko nta ministeri n'undi twe dukeneye hariya yo kujya gutata abaturage nuko rero nk'uko warukomoje kuri cano nanjye icyo nasaba abatwumva n'abari bukurikira iki kiganiro bose nuko baza kuri rya cano ahasigaye baka dutera inkunga bakaza bagakora subscribe bakafasha nayo ikazamuka hari ibiganiro byinshi by'ingenzi tuzakora cyangwa tuzajya dutambutsaho kandi by'ingirakamaro nashishikariza buri wese wumva yifitemo urukundo kuba yazaho yajya yikurikirana murakoze cyane hari nk'ikindi kibazo wenda mwambaza nka kimwe cyangwa bibiri mwabimbaza asigaye tugasoza
cyane Evariste ntabwo nabona uko ngushimira ubumuntu ufite muri wowe bwo guhora ushaka kugaragaza ibibi ikibi ibyo ni ugushakira amahoro abanyarwanda ndagira ngo mbigushimire tuzongera tuganire nzongera ngo uhamagare uze dukomeze twamagane ababicanyi iki nicyo gihe hari ikiganiro kijya gica kuri Raditeme cyitwa igihe ni iki ndetse cyararenze cyo guhaguruka tukirukankana ababicanyi aho bahereye barishe bariyongeje ariko rero reka nongere mbibutse ko mwebwe bicanyi mwebwe namwe banyarwanda mukomeza kuba bampemuke ndamuke wabivuze uti abaturage bakagenda bagatunga intoki babeshyera na bagenzi babo kugira ngo baramuke. Ese uwo wicishije we uratekereza yuko adashaka kuba umuntu? Reka twe kuvuga uwabicaga n'uwabatumaga, kuko we urumutegereje ntabwo aruzi.
Cyane kabisa.
Naba Banyarwanda bakomeza kugambana, bakomeza kugambanira bagenzi babo, naho bataniye n'abandi bicanyi bamaze Abanyarwanda. Ese wowe muturanyi niba bakubwira ngo umunyarwanda ngo nabijisho rya mugenzi we, ni ukuvuga ngo jya kubeshyera mugenzi wawe, ni ukuvuga ngo genda agakomye kose niba uganiriye na mugenzi wawe akakubwira atari ko kuriya muntu rwose akomeza guhohotera bagenzi bawe, yirukane. Ati mwamenye ibyo kanaka yavuze ngo muri abicanyi, ubwo uwo ngo akabarishwe aramubeshyeye. Byahakirizwa Abanyarwanda bafite bo kamwe no guhakirizwa ngwaha ngo barebwe neza. Abanyarwanda dufite tubite ingeso mbi z'indengakamere, ubwicanyi, ubugambanyi, ubujura, guhakirizwa, iyi ngeso mbi yo guhakirizwa, ukagenda ukagambanira bagenzi bawe ngo kugira ngo bakurebe neza. Ibi ni ibintu, iyi ni imico mibi mu bihe biri imbere. Aba badawiti twavuze bazahaguruka bagahagurukira iyi mico Abanyarwanda basigaye bafite iteye isesemi, kugira ngo barebwe neza bagenzi babo bamererwe nabi bicwe. Evariste, ndagira ngo ngushimire cyane, hanyuma ubwo tuzongera. Imana iguhe umugisha, kandi ndasaba abadukurikiye ngo nyaboneka nimugende mumusapotinge kuri chano ye y'amahoro. Imana iguhe umugisha Evariste, ubwo naho utaha.
Urakoze.
Ubwo mbere ko dukomeza igice cya kabiri, nasabaga abo muri studio niba badushyiriraho akaririmbo, hanyuma tugakomeza. Niba kandi batatwumva ndabote. Hari benshi bavuze icyo bambara, icyo barya, ariko hari benshi muri twe bafite ubushobozi bwo kuba twabafasha. Ese muvandimwe wowe unkurikiye waba ubigiramo uruhare waba upfumbatura igipfunsi cyawe ukibuka aba bavandimwe babuze icyo bambara babuze icyo barya badashobora kujya kwa muganga kubera ko nta bushobozi bafite erega indirimbo irakomeza iti nabo ni abantu kuko bameze nkatwe tuyu mwanya banze nshimire wowe muvandimwe aho uri hose uba ufite uruhare muri iki gikorwa cy'ubumuntu ugafungura ugapfumbatura bibiliya iravuga ngo mupfumbature ibipfunsi byanyu ikirimo cyose ugifashishe ubabaye ugifashishe umukene reka mbabwire hahirwa niko bibiliya ivuga hahirwa ufasha imfubyi n'abapfakazi hahirwa ufasha abakene kuko ijuru ari irye wowe rero muvandimwe aho uri hose waba waragize uruhare muri iki gikorwa cy'ubumuntu ngatabaza ugatabara nkavuze induru ni hari umuvandimwe hariyo udukeneye ugapfumbatura igipfunsi cyawe ndagira ngo ngusabire imigisha ivuye ku Mana kandi ntabwo turarangiza akazi karakomeje hari umubyeyi nshaka gutabariza muri aka kanya umubyeyi witwa Mushimiyimana Athanasia uyu mubyeyi yigeze kuza kuri Radio Iteme mu minsi ishize ari mu nkambi mu gihugu bitari ngombwa ko navuga igihe biri imbere wenda nibiba ngombwa tuzayivuga ariko sina ngombwa kuko niba ushaka kumutera inkunga rwose wanshaho naguhuza nawe ukagira uburyo ubwo aribwo bwose wamufashamo uyu mubyeyi yigeze kuza kuri Radio Iteme mu minsi ishize aratabaza afite ibibazo by'indengakamere mu nkambi twese turabizi ko abahari murabyumva kurusha umuntu uwo ari we wese uyirimo cyangwa se mwebwe mwazibayemo murabizi no kundusha mbabwire harimo ibibazo by'indengakamere harimo ibibazo birenze ushobora kwicara ukavuga uti HCR irabafasha ntakibafasha muraza kubyiyumvira uyu mubyeyi yaje adutakira ati mfite umugabo urwaye w'ikimuga utava mu nzu kugira ngo yivuze ni ibibazo arwara sima hari igihe ananirwa no guhumeka mu bumuntu muri ubwo bufasha mwebwe muduha twaragerageje turamufasha arakomeza aradutakira ati abana narababuze baragenda bakangara kubera ubukene te mu nzu ni iki na kimwe ni ibyo kurya tubibona hamana iyo tugize imana turya rimwe mu minsi ibiri ubwo rero wowe n'abandi nkawe twari twashyize hamwe tugira icyo tumufasha uyu mubyeyi ashobora kuvuza umufasha we amugurira imiti ya asima n'ibindi nk'ibyo ndetse yari yashoboye no gufungura akantu agura agafrigo ashyiramo utuntu dukeya two kugira ngo arebe ko yagira icyo yinjiza abana babona icyo barya ariko ngo Satani nawe ntaba yicaye ahora arekereje iyo ibyiza bije Satani nawe abakubita agatoki ku kandi yagize gutya amuteza umuriro mu minsi ishize inzu ye murabizi ababona amazu aba mu nkambi ntabwo ari amazu ni ibintu by'ibishara baterateranya bakazamura ibiti urumva rero umuriro iyo uyifashe uretse n'izo ngizo z'ibishara n'aya mazu tubamo iyo umuriro uyifashe zirakongoka iyo yo rero irakongoka ntihagira agasigara excuse me iyo nzu yarahiye yose n'ibyari birimo ntacyasigaye ariko reka dushimire Imana ko uwo mubyeyi yarokotse akavamo ari muzima n'abana be aratabaza rero aradutabaza ngo yambwiye ati nakaga kwembe natwa dukwembe mwari mwanguriye kuko yaravugaga ati namba yubusa ngenda nihisha kubera ko nta nicyo mfite cyo kwambara ariko mwebwe bavandimwe mugiye mwamuteraga inkunga mwohereje inkunga tukayimugezaho yari yaguze byibura n'udukwembe two kwambara ariko byose byahiriye muri iyo nzu yo mu nkambi niyo mpamvu rero bavandimwe mbatabaza mukanya baradushyiriraho ubutumwa bwe ariko nagira ngo mbanze mbahe background ye mbanze mbabwire ibye hanyuma muniyumvire noneho nawe abyivugira mu magambo make rero ndagira ngo mbashimire ko mugiye gukomeza gupfumbatura igipfunsi mugafasha uyu mubyeyi udutabaza niba wumva udashaka no kunyuzaho ubufasha bwawe mbwira nkukonekte nawe ubufasha bwawe ushobore kubumugezaho kuko umpamagare 22 24 6 5 8 0 ubwo rero mbere ko tuva muri studio ndagira ngo badushyirireho ubwo butumwa bwe abo muri studio kandi murakoze
uraho neza mama ndashimira imana ko narokotse nkava mu muriro bari bampekiye ariko kandi nari narabashimiye ibyo mwari mwaramfashije byose nari narabashije kuhura kubonamo inyungu ariko ubu byose nta na kimwe ubungubu ndi hoyu kubera imerewe nabi nagiye kwa muganga uko amuzeje indwara agasima noneho hagiyemo n'ubundi burwayi hakurikiramo n'igituntu buri cyumweru tuba turi mu bitaro hosipitali sentarali noneho ubwo ngubwo twagiye mu bitaro ari ku wa 4 nubwo ku wa 5 ku wa 6 ku cyumweru kwa mbere kwa kabiri ndavuga nti ingaruka z'ukwezi kureba abana ukuntu mu rugo bameze nze kureba n'urugo njye no kumesa imyenda yari imaze kwandura ngeze mu rugo njya mu nzu ndeba televiziyo turakomeza turaganira n'abana ubwo mu masaha ya 7 z'ijoro twari twasinziriye twaryamye nka 4 n'igice turaryama turasinzira njye nari nasinziriye cyane kubera ko nari maze iminsi ndara kwa muganga sinaryamaga ubwo ngiye kumva numva umwana arimo aravugundura ahamagara mama umuriro turahiye ubwo nanjye nshigukira hejuru mbona umuriro ku rugi urimo uraka cyane biragurumana byacitse nkomeza gutaka tuvuga induru dutabaza abaturanyi ngo badutabare nabo ubwo ngubwo bakomeza gukoresha uko bashoboye bakuraho ibindi byatsi byari ku mpande barimo babisiga ariko noneho hanyuraho n'abandi bantu bari birukankanye ibisambo byari bivuye kwiba ahandi nkoko nubwo ikintu navuze bwa nyuma na nyuma kuko umwotsi wari wamaze kundenga ntakibashije kuvuga naravuze nk'imana duhiriye mu nzu n'abana ntariko twakire neza ntariko umuntu ukoze ubu ngibi bimuha ibihembo bimukwiye nivuga iryo jambo numva urugi bararukubise ubwo ruhita ruvaho duhita dusohoka ntacyo nabashije gusohokana mu nzu twasohoye ubuzima bwacu bimwe byose mwari mwaramfashije nari narabashije kuguramo ibiriya ntuze ubwo ngubwo nari narabashije no kugura televiziyo kuko nari narabonyemo inyungu icuruzaga abantu bakaza bakareba bakabona kugura fanta n'amazi noneho n'ibindi nkabiha abana bakabijyana ku muhanda bakaza byashize bakagaruka bagatora nuko mbonamo inyungu rero nguramo n'iyo televiziyo nkajya ngura ibintu mbese mu rugo nta kintu twari tumaze kuba twari tumaze gutera imbere noneho byose nta kintu nasohokanyemo byose ni ibyo mwampaye byose haza na telefoni n'amafaranga yandi yari ari ku ruhande byose byahiriye mu nzu n'uburiri byose n'igitanda mbese nasohotse nambaye n'ubusa uko umuntu yari aryamye kubera n'ubu bukonje n'ubushyuhe busigaye buriho muri iki gihe hano ko hasigaye hashyushye hano rero naho nahise njya gutanga ripote ariko kubera ripote ariko kubera ko ahangaha muri ibihugu byacu turimo muri iyi nkambi tubamo nta kintu batwitayeho ubundi ugize amahirwe bakaguha ikibanza ni wowe wirwanaho ukigurira imigano ukigurira ibiti ukigurira amashashi ubundi ukiyubakira none ubu ngubu ari byewe ari abana ubu uwo ari we wese yagiye gucumbi kumwe twagiye tugabagabana ubungaba hamwe undi akagenda akaba ahandi none ubu ngubu imana ibafashije mwamfasha bwose mukongera mukamfasha kuko merewe nabi cyane birarenze bindenze n'ubwenge ubwo rero batwite yari yahageze nawe yamaze kubyumva araza arahareba uko hameze areba ukuntu mbese bimeze nawe yipfuka ku munwa arambwira ati uzaze twongere turebe ko twazasaba hariya ababyeyi bari baradufashije n'ubundi bakongera bakareba ko hari ikintu bagufasha n'ubundi none ubwo narinje ngo mbabwire rwose mwihangane muzafashe na ka gatenge kamwe mwari mwarampaye na twa dukweto twose ubu noneho ngeze aho umwana arera nyina ntiyumve usibye ko imana yonyine yankuye mu muriro utazima tukavamo n'abana turi bazima n'ubu ndacyayishimye ihabwa icyubahiro ubwo rero nibwo batwite yari yambwiye ati nibwo twazakorana ikiganiro cyo kuri radiyo none nkaba ngeze hano nkumva ko yenda byahindutse ariko nta kibwo imana irahari niyo ifite umugambi wawe uko yabiteguye nategereje rero ku wundi munsi muzamubwirira akambwira ubwo umugambi n'uw'imana yonyine niwe ufite ubushobozi ubwo kandi rero igitondo cyiza nimushimiye imana mwavuganaga tanaziya kandi imana ibafashe ibahe imigisha ibashoboze cyane
murakoze cyane atanaziya ndagira ngo ngukomeze ndetse n'abandi bari muri siwasi imeze nk'iyawe hari benshi bababaye ntabwo ari atanaziya wenyine hari benshi bifuza ko hagira n'ubabwira ko abakunda hari benshi hanze aha banifuza ko hari umuntu wamuhobera ibyo byonyine kumva ko bimugaruyemo morali mwese aho muri hose cyane cyane ndibuka abavandimwe bacu bari mu gihugu mu Rwanda imbere bafite ibibazo by'indengakamere barashonje hari inzara teye ubwoba ndatekereza ko umunyarwanda wese uri hanze muri aka kanya ashobora kuba afite abantu barenga batanu yabafasha mu gihugu imbere kubera ibibazo bihari inzara agahinda ariko merutse kumva abishongozi abanyamurengwe bavuga ngo nibahagarika amafaranga ava hanze aza gufasha abantu mu gihugu ariko mwabanyamurengwe mwe bari mu gihugu imbere mubamwa mubona mwariye mwahaze muri mu gatsiko ako kabagize ibyo muri byo muri aka kanya kandi mukaba muzasanga mwaracumujwe n'akamanyu k'umutima mukagira ngo abantu bose nuko bameze uwo murengwe mufite mudashaka yuko n'abandi bagira amahoro bizabagaruka ntabwo ari kera ndagira ngo mwese abafite ibyo bibazo baba bari mu gihugu baba bari hanze yacyo ndagira ngo mbakomeze babwire ngo kugera kure siko gupfa ndabashimiye abadukurikiye abatanze ibitekerezo nshimiye Evariste twakoranye waje kutubwira ububi ubugome ubwicanyi bwa Alfred Gasana ushinzwe ministeri y'umutekano ndagira ngo mwese muhaguruke mu mwamagane nibasubize inkota mu rwubati urumva ariko bavuga mu kinyarwanda subize inkota mu rwubati dore aho mwiciye abanyarwanda izo nkota zanyu zuzuye amaraso aho mwanywereye amaraso y'abanyarwanda ntimuhaga munywa mugotomera murashaka no kujya kugotomera ayo muri Kongo turabamaganye ku mugaragaro twarabamaganye n'uyu mwanya turacyabamagana ndabashimiye rero abo twabanye abadukurikiye namwe bavandimwe mukomeza kudufasha ku buhanga bw'ibyuma ndagira ngo mbashimire cyane aho bwije umugoroba mwiza aho bukeye igitondo cyiza nitabita gwiza mwari muri kumwe mu kiganiro ubumuntu mu bantu
ich
cyo cyubahiro cyawe
nakamani ku mutima gusa
ubuye kitari cyinshi
nakamani ku mutima gusa
kizashira ubusambari
nakamani ku mutima gusa
yewe icyo cyubahiro urata
nakamani ku mutima gusa iki gitangaza bose bagutinye numara kuva mu mwuka Seba.